banande wempethu engaphunyukisa mana mabhozo ithi bayikhona ithi uyayikhona ayayigoda yiyo le nqono iyayigova nathi sakutshosha ayayingqono jonge malini iyoshesha ngifika yoshesha 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 ngifika angengathithi makahle ngiyoshesha ngifika yoshesha ngifika yoshesha ngifika phela seduze ngiyoshesha ngifika yoshesha ngifika yoshesha ngifika yoshesha ngifika rinyaka kamuka yema babini idonge bhelinya Waphuzele khona niyasi Omnandi ngobula nabangida Abalalele bangalali bangalala Angifethe thina manje sasmile Angenge take off ale mi Sheshisa baba yo sheshe ngifi Rinyaka kamuka ye baba zi Ngitonge bhelinya niyasi Waphuzele khona niyasi Omnandi ngobula nabangida Abalalele bangalali bangalala Angifethe thina manje sasmile Angenge take off ale mi Sheshisa baba yo sheshe ngifi
I'm a phone.